chronic youngster. Yeah, guitar in the house, man. Rockin' roll.
No more worry, don't lie. I feel the beats, I feel the heat. So check on a back in a moment. So give me the beats in a moment. And give me the sack in a hole. Unasema nini nini. Ati umedunga mini. Unataka tu mandondi man. Basi leta mbogi mbogi. Sikali ni beba umokor. Nikakate chini ya maji. Teki zile ndunda zangu mi. Nilipatish mega center. Sikutaka za kikomba. Sililitingwa gerezani. Nilikuwa na bunju bat. A equalizer minimize. Kila kona mi mnati. Kitanda ufunge manati. Sikana nyule ye mnati. Sikali jifanya ka self. Akujua ni orient. Sikali jileta na pupu. Cheza kafali ipupa. Kila kona mi naruka. Kama mze tupa tupa. Mamani move, mamani talk. Toka yubuda we shuka. So bring the mic to me. I want to make it clear.
Get it. Rockin' roll. Just for the dough, I keep searching. Cause they don't know, they keep talking. Just for the show, I keep rocking. Yeah. Just to make sure I keep stacking. Yeah. Stories on band, don't mean stacking. Yeah. We bunga na ujui mean nani. Yeah. Mean dole boy, na kill funny. Na wanna roll, tuna click flani. Yeah. Na talanta ni na kipaji, na mistari ni na mizani. Kadi mezani, nani mkali. Na chapa kazi, hadi silali. Na mada rappers, ni sijali. Wanajua kuwa mini nasty. Flow clean na siya wasafi. Watakubali ataka, wataki. Jisirudi nyuma, kasa maki. Na songa bele, ni kichapa kazi. Please za dream ndo dakitari kutema madimanga kama tofali danger mindo ile hatari kuzuia no mindo wajali adharani na watu uhai bad news mindo ile habari. I'll be rocking then I'll be rolling. Watajua hawajui kuwa hii ni ngori. Watafungua juu already nishabisha hodi. Landlord corrupt game mina die kodi. Rockin' roll.
Yeah.